exclusive from zambianmelodies.com.
This is Aaron.
Walimbanti malora kuti undipweteke. Unbelievable, yeah. Walola mtima wanga usweke. Ineni matendi wenjiti angalora. Sunga choke, that's not okay. Sindi kufuna ntiti ichoke. Mene ndi kupumira panomo. Ndiye sandija amati bibi. Chifukwe ndima wanga ukutama ngazi. Sisa no more. Wanyamuka ndinko kumulura. Ngati ndege. Ngati ndege. Zota tatela nso panulura. Mwina, sizingateke. Wanyamuka ndinko kumulura. Ngati ndege, ngati ndege. Zota tatela nso panulura. Mwina, sizingateke. Akuti I don't deserve a second chance. Olo zita futa zita tani. Mamuna salira. Kuma ine kungumva izi ndelirani. Chibadwire sinda komokepo. Kuma papo kankada tani. Basitu pamene panja fentane. Ngati ndikulota. Etizono samba chisone. Lora amvegere amwene tukane. You and me, we are done. We will be like the moon and the sun. Night and day can never be one. I could not believe what was going on. Oh my lord, what a confusion. But I must accept she is gone. Wanyamuka ndinko kumulura. Ngati ndege, ngati ndege. Zota tatela nso panulura. Mwina
Zota tatera nso panolora.